the hits maker on the beat. Combination sound.
Moyo wangu, mechaliwa kupenda. Ina maana nikichukia, nachukia naenda. Nafsi yangu, naufia kumizwa. Ina maana nikiumia, naumia na konda. Mara mapenzi kama geuka biashara, squeeze wengi wananunua. Yule ulo mchagua, kesho yake anazingua. Yesha geuka biashara, squeeze wengi wananunua. Yule ulo mchagua, kesho yake anazingua. Zile I love you, I need you, I miss you. Kume misemo tu, ukweli upo moyoni. Zile I love you, I need you, I miss you. Kume misemo tu, kweli upo moyoni. Mana mapenzi kama fulani andikeze kwa sana, nikisha mzoea mezangu aje ni bwaga. Nisijeli